kinongona. Future yetu ndo ishajengeka, kwa mbali kama naiona. You're my one and only true love, sha verify when you know my takung'ang'ania mpaka mwisho. Wewe na mi ni wewe na wewe mpaka kifo. Cheki faranga umeni wa sha kama ninazisha koleaga. Kama moyo kangu umeshakateka, usijinacha mipiki yangu nitateseka. Ukiwa mbali natetereka, ubarini unavyonigana natetemeka. Nitoa mia sadaka, nitakufuata kila kona. Kama gari ndo lishawaka, sijali hata kinong'ona. Future yetu ndo ishajengeka, kwa mbali kama naiona. You're my one and only true love, sha verify when you know my takung'ang'ania mpaka mwisho. Wewe na mi ni wewe na wewe mpaka kifo.
Another gbedu from nigerpickup.com.